Eu aqui, Wita Hiong, tā tauranga, ko tā pātia, tō nāhua, ruatikau pāhine te o ngā marae, puta noi te motu e tauana ki ngā wāhi, ka pākia i te tai a niwhaniwha, tata ki te toru te kau pāhineti, kei ngā wāhi mō rearea, mo te horonga o te whenua nā ruaumoko, tōna toru te kau pāhineti e tauana ki ngā wāhi, ka pākia e parawhenua mea, arā ki te waipuke.